Katibu Mkuu wa Kenya National Union of Teachers, Muheshimiwa Collins Henry Oyu. Nat ni baba, tena mama. Katibu Mkuu mchapa kazi, aliena maono mema kwa walimu, aliena utu tena mwenye huruma. Tegemeo letu, kinara wetu, Muheshimiwa Collins Henry Oyu. Muheshimiwa Collins Henry Oyu, mwamba imara wa KNUT. Mwamba imara wa KNUT. Collins Oyu, Collins Oyu is for you. Collins Oyu. Tarene mwezi wa 12 mwaka wa 1957, Bumwani DB School ukazaliwa. KNUT umepiga vita ya walimu, mishahara yao imeimarika, allowance zao zimeimarika. KNUT hivi majuzi, ukajipata ICU. KNUT walikuwa wanataka kukuzamisha KNUT, lakini Collins Oyu kaka Karinga Muondi kuna wenzao wote wakashikana wakapiga vita. Sasa KNUT imesimama tena, inasonga mbele, inapaju Inapaju, Natina Paju. Collins Oyu, Collins Oyu. Wodu yomarati la sibu ratego, ngat makinyi toyudowa. Collins Oyu, telo marna tuarito gisiso. Jomoko kethi chungo tegno siepna mageno jopwonduto telote ma KNUT ungi lwedo chakre na mchumbi hoho maroka imbo kucha Nairobi. Collins Oyu nyandwat kucha. Collins Oyu augwe nyaka Nyanza, Nyanza pacho. Collins Oyu inerwadwa. Collins Oyu inewodwa. Collins Oyu otiepna mageno yo 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 yo. Oh. Joseph Kioni Ambrose Adea Adongo, June Regina Salimia, David Ndalo, Mwekazina, Jessica Onyimbi, Salimia Liz Mbira, Lilian Mbuji, na Anna Guy. Aye. Duncan Ojuang, Uniting Teachers, hiyo ni kazi yako. Fighting for improvement of living standards, hiyo ni kazi yako. Kazi yako kupigania walimu, jukumu lako. KNUT baba na mama, KNUT baba na mama. Anayepinga nani? Anayepinga nani? Nani 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 apinge KNUT? Nani huyu apinge KNUT? Nani huyu? Nat ni baba, tena mama, mama. KNUT registered under the Trade Unions Act. 233 of the laws of Kenya. Patrick Karinga Munduhe, National Chairman. Esbon Otieno Agola, Naibu Katibu Mkuu. Rosalia Mkanjala, James Muondiku, Kennedy Nyamwanda, Masi Kiambati, Masi Mudoni Ndungu, Tufanye Kasi. Aye. Peter Were, Hilda Otieno, Alex Dunga, Dana Lo, Salimia Watu Wapwani, David Obon Watu Wakisumu, David Onege, Rafiki Mpendwa, Orlando Kwat, Dr. Malela Ngat, David Rob, Salimia Efraim Onyango Kananga, Onyango Kananga, Onyango Kananga, Freddy Kibwana, Obalanyang, Obalanyang, Naibu Executive Secretary, Nyando Brand Nyumbani Pale, Jerry Orimba, Aye, Eliu Dombori, Najo Omabei Dala, Angi Geno Kuomi, Salimia, Togimaduo, Nicolin Sendrio Yu, Maer Wadwa, Wachun Kode Motegno, Kendo Kikuwa Yening Atokoe Gikini, Namabayo Kidito Wabedoka Kokumba, Kendo Wachun Motegno, Nkechinat Tomarwa, Kenya National Union of Teachers, Baba na Mama.